Bana ya lipopo ba baby simoka likolo ya miloba Milobe maloba e biso tokoyoka e butu pera moi Tonjaline metere ya bana ya Afrika e jali koyebisa Trente septante ya e jali e metere bobola telefone Information, 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 y'a pas la bilombe.